कैसा है?
ठीक है।
कैसा है स्नोरा?
ठीक है किनाटा।
Never।
Nikupe nini we, sinura unataka nini we, njoo kwangu mimi we, wengine wa nini we.
Nakutaka we.
Kushika bigamu, sinura kwako sishiwe hamu.
Oh, kabikushika bigo, kinatamina damdamu.
Kuchi kuchi otahe.
Nikubebe nikupeleke Lindi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Lindi kulara.
Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara.
Oh, kabikushika bigo, kinatamina damdam.
Kabikushika bigamu, sinura kwako sishiwe hamu.
Oh, kabikushika bigo, kinatamina damdam.
Kuchi kuchi otahe.
Twende funga dundo tukacheze kwenye speaker yo. Weki wewe tukaluke kwenye speaker. Twende sema choli choli chupke chupke. Baya 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 twende choli chupke chupke. Baya baya cheza choli choli chupke chupke. Baya 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 twende choli chupke chupke. Baya baya baya. Kama kweli we msela nyosha na ngumi juu.
It's coming up, music detects.